Champion Studios, baby.
Hey, yo, dance. I'm going out of my.
Big classic. 006. See you with the dinakan. I'm an equita, baby. How many feature nani dan? I'm an equita, sherry. So. Macho natabia twendan. Kachora. Tatu kwenye bajangar. Zidisha chumvi nikoshe, nipe kwa mapana nkoroge. Ikishuka chini regeshe, achana na mafisi watete. Vile unanibembeleza, kama ni usingizi doro, midoro. Ata waseme watachoka, kwako mini baki solo, mi solo.
Napata goosebumps na. Come test my banana. Girl, you make me loco. Nikupe poch baby na. Upate choto kidogo. Iki kupanda nyonya na. Girl, you make me loco. Unavyo ni bembeleza kwenye usingizi doro. Mitoro. Hata watete wanune. Misiku wachi solo. Misolo.
Chenga kama wanyama unavonipa mwanzo na data.
Oh yeah. Sasa mbua nionyeshe shana. Unavyokata ndo mimi na data. Nichambue kama karanga. Unavyonibembeleza kwenye usingizi doro. Mitoro. Hata watete wanune. Misiku wachi solo. Misolo.